Kampala nanonyeza nge chakulya nakubala betinyerera mukusoma kwange mubulwadde wange.